shoga na maso ye kwega teke dolaba Tambu tengendo nga mkwano sikulaba Ama guru tega koa kuwanga ye kwega teke topata Sinyumirwa na mukwano sikulaba amazima ze seyagala na mukwano sikulaba tulo 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 kusaba tontwala jagala mbeka mulaba tulo 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 kusaba mtwala mubirotabe tulo 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 kusaba tontwala jagala mbeka mulaba tulo 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 kusaba mtwala mubirotabe daba wanji jempite abasinga bane gwaniza Sikiriza na yo mukwano kwa nsika sikada Oluna kukalu nyumeru tianga sinakulaba mukwano nze sinyumirwa Omuliro kakutete kutianga sipugumulio mubirigo nze sinyumirwa Amazima ze sinyumirwa na mukwano sikulaba Amazima ze seyagara na mukwano sikulaba I really, really love you. I really, really.